la mupempelo uzingoti it's okay zonse zisithela mupempelo uzingoti it's okay
it's okay it's okay it's okay it's okay
zonse zisithela mupempelo uzingoti it's okay zonse zisithela mupempelo uzingoti
it's okay
Akakula kwila amuna ako usingoti it's okay Akakula kwila akazi ako usingoti it's okay Nanji akakala mwana wako wakula kwila it's okay Kaya wakula kwila iwe ni mzako uja it's okay Zimachitika, nicho linga choti zikupimise we Zina zimachitika, nicho linga choti zikulimbise we Usaelekeze kukwezela, uzingoti it's okay Usaelekeze kukwezela, uzingoti it's okay It's okay.